Ebintu laba obyononye kati n'omukwano gutankuse laba tetukyesiganyana Oh dear baby dear wakoma ddi okumisinga sijukira lulinga tudetinga ngofula bize lunaku lwonna nga sipaka ndabye ennaku esimu y'omwattu tekyankubira kiki nze ne bwe nkukubira yange tokyakwata baby obwebindu bwomeza nio yakutawankanya obwongo mwana gwe Christina osazeewo omenya obwesigwa tomanyi nti nze nkwagala nga ne bunkyawera nze nkulowooza oba nkikole ntya omanye nti neera nze nkufiiraku
oli mwavu
ebyobwavu bijjira wakulava eno gye mpulira
oli mwavu
kati ky'ogambo ndekawo okubanga ndi mwavu
oli mwavu
sha leka nawe baby labayo laavu gye nnina
oli mwavu
nze yeewola sooda ne nkuwa nze nenywa katunda
oli mwavu
Tiravu y'omukwano gitunda Omuntu gwe njagala bwe nti gwe ntaddemu obwesigwa Christina, omusana kagwake Oba enkuba getonye Kwagala sekomoma Hey, yeah, hey Omutima gunnuma mwana gwe Oyakusigula ku ensimbya njagazaaki Lavu tegulwa sente kabuzibe Buke nga ndi nawe nja kugejja Ate obwavu tobutya busenguka Busobola okukya nange nga nazifunye Come on baby
Oli mwavu
Naye naawe Eby'obwavu bijjira wakulava eno gye mpulira
Oli mwavu
Christina Kati ky'ogambo ndekawo okubanga ndi mwavu
Oli mwavu
Sha Nga mama yayagala tata nga mwavu
Oli mwavu
Kati ky'ogamba lavu y'omukwano ogitunda
Oli mwavu
Byennaku Christine onumya dia Olwokuba ennusu embuzi Bwe ndizifuna olikola otya Oba musigwanga Tazalibwa omusoga bamusoga Azalibwa omuganda bamuganda Ate ne gy'ogenda gye ziri Busobola okukyangaza senguse Gwe buzase wankambo Tewetunda my baby Love yo Katonda yagissa wano Endi mu mutima munda Abalala balimba bali ku byabwe Bagala kwejabana Yenze gwolekawo mwatunga ninze Era n'odda n'osanga Jira n'okomawo baby sekyanga Ne nkukyawa n'ofiirwa Christina Come on, come back to me
Oli mwavu
Eby'obwavu bijjira wakulava eno gye mpulira
Oli mwavu
Kati ky'ogambo ndekawo okubanga ndi mwavu
Oli mwavu
Sha Leka nawe baby labayo laavu gye nnina
Oli mwavu
Nze yeewola sooda ne nkuwa nze nenywa katunda
Oli mwavu
Naye naawe Eby'obwavu bijjira wakulava eno gye mpulira
Oli mwavu
Christina Kati ky'ogambo ndekawo okubanga ndi mwavu
Oli mwavu
Sha Nga mama yayagala tata nga mwavu
Oli mwavu
Kati ky'ogamba lavu y'omukwano ogitunda
Oli mwavu
Naye naawe Eby'obwavu bijjira wakulava eno gye mpulira
Oli mwavu
Christina Kati ky'ogambo ndekawo okubanga ndi mwavu